Nah, we do this. This is the Still Strong and Hustling mixtape, bro.
Ata wakijita goe, natono kwa the most freaky. Bitchi, nikijita top dog, mademo na start kubievu kibichi. Rap bro, guess, watajita ruki, waliche kiswag, wakadanuya pulse with Gucci, nikamu live with guns. Yup, you need a hand, streets to karan, jana nilikuwa na sign up. Nan Peter Pan, nigga nikam check ya kiran. That's why your rhymes are dumb. Ulukuna dhani kwa mbele nika bado we ni bam. So much love maka ni kera not of space. Kuwa fishy tu kutrick kwa bitch. Juya maji so my gauge. Na go hard kwa shit gets me costy bitch. Kuwa con car flex, kuwa hold car brakes. Beat on a time car they late. Wanadai wako fly yet napatana kwa stage. Juya bag ni te soap. Juya rugs kushina mboch ni petik. Kama clock mindyo money ni te watch. Uliza octo ni con top. Nipe photo ni WhatsApp. Juya hoko of course. Mini dope uliza cop yo.
Nipe mic Charles Prince. Nika na mosaic. Nipe mic Niku drop, nigga vitu tight, nipe Nike. Cause yeah, nigga tuko right, nipe mic. Niku show real social side.
Kwa industry, kama ni mwaf, mina kupis out. Nime master skiza kurap na so I'm proud to call myself Swali. Buzz na speech kwa budi, nimezoa kunifungia. Nisikila mafela, but I guess pia ni jumanzi yangu wako ever dressed to kill. Prince akiwa on the loose. Wanachanga nikiwa kama falda. Kila kitu ina mwanzo. Kusumpua pool. Silianza na river. Nilianza nikiwa mchanga. Sahi mina jenga empire. Dream music tuna take over the airwaves. Na hope nyote mejipanga. Wana try kuni backbite. But ngozi ni ngumu nite mamba. Marapo on the run. Ama placards ati Prince anawahanda. Hukumbuki nikianza audio likuwa still. Wakwanza kuni answer. Nimewafunika na shit utadhani ni manyua. Na try kuwa panda. Mini ule mse nafanyata shetani. Aombesho wa father. Apart from kwa famous na rap star still natakwa kwa disaster. Dema na ringa juwa na haga but life yake messy takataka. I guess before wakwe this creative itakwa imewachukua miaka kaa saba. Heavyweight minus kilos are recross. Utapata ni chalo. Wana dina rapas nikiliza hood bwana niambia nibilo na skiza too slow. Ati niko high kaa salamu. Evo ndivu wali ni show. Wakitry kunikopi utapata wame drown. Instead ya kuflow. Bruno is maker kwa industry zao. Niku tiptoe. Nikiwa kwa booth wako silent wame pay attention. I guess wana take notes. No new hits from these fellas. Wako silent car dildo. Nili try kwa mclean nikirap at the end. Ili ni ball.
Nipe mic Charles Prince. Nika na mosaic. Nipe mic. Niku drop. Nika vitu tight. Nipe Nike. Cause yeah nigga tuko right. Nipe mic. Niku show real social site.